Yeah. Bow. It ain't over till sober, baby.
Oh my god.
Yeah. Nanuki vizuri, nanuki mpwanja straight out the bank.
Kama so pesa mwenangu, just change the topic. They call me toxic, I don't know what's the reason, or maybe I'm toxic. Nilo wakuto nasema hizi njia wakundi, just pull up your socks. Sina muda kupoteza, don't f*** this drama mwenangu, takula my coffee. Pull up, me and my nigga ain't playing for mula. Wampia wana wakatafta pakula, vichwa vibavu satu za gisula. Ahead of my time, najua mtasema notea. Waleta tuficha futuani katiangu na wewe, nani atapotea, mana nimechoka kungea. Mina kamua, zeda makamua, nafanya kikubwa mana nisha kuwa. Mulize demu wako nana limzidua, fudele nko bize kama niko tua. Oh god, bro, remember the face, squeezing ko vile all over the place. Wapa zona cap, I'ma get it straight, tell him I'm on my race. Chili na shpapi ya na muda, na nambia buda, ati mkia wili kwangu guda. Let's go if you wanna do that, mana tu enyewe tupo nje tu ya muda. Fuka bahuda, juba iskuzuga, na lafu stamka ya chuga. Afisha vulugwa, lumi shali pia soma goli kala puga, mchizi sina muda.
Sana babaloni pikibali, bado sijala ani, bado sijala jani. Bado sijafanya kali wawo wajihami, bado sijafanya wapoteze na imani. Bado sijakatiza ibadani, squeeze ya tazi toke mina shida tukichwani. Bado sijaingia mitaani, sorry I'm not sorry, manojio wangu siwa kuleta amani. I go hard, sijui kurudi, lipotoka ni mwiko kubugi. We kwa highway, ama njia tu za panya, ntapata wapate uzuni. When I look at my wrist, ni muda, wakwenye vibunda. Nabidi ni chanje zimbuga, huku nkicheza na muda. Tunnel visions, never look to the rim on the fast lane. Bado nongeza gear, motivation naipata from my peers. Bega kwa bega, michongo itiki, tugongezo cheers. It is what it is, nikiona na shine. Mtoto gari ndogo nyuma, pazia toka day one. Sijacha kukamia, ikatoxa ikatai. Mina wanangu, haso zikianza tujari nyakati. Mida ya popo, adi mida ya chai. Mlo ni moja kipolo akipashu kileta undezi. Ni tit for tati mkuda akai. Katoxe katai mkali ni nani mkali ni ai. Jezi I think we
wepo kat na haso sinpangie matanus. Uko lipotoka lisha sota na kulus. Wasni toko focus na yo macho kwa michus. Noma naleta utata kila kona. Ninavorusha ya magoma. Vile na wachana na kwa shona.
Hey, mini mtoto kiume, najituma jizi mabovu. Macho kwenye mapele, pakona nita boss. Usipime umziki mnene, hatuo fima gov. Oh, hey.
Six feet deep kwenye kila vina. Flow sick, kona weza pima na lifanya game. Liwe too good, yeah I'm too good. Usidhani jina na vya fanya drill. Utasema whoop, ila sema nini miki bezi. Sina got a couple bars, very crazy flows. Na madini kama nimetoka mara marathon. I'm running the game bro, ding dong. Open up the door, yeah that is on. You say you a king, the f*** the throne. I'm dripping a Louis Vuitton, Vuitton. I deep with your girl, she gone, she gone. I pull up na genga, we on na steam da VGT, the party's on. Yeah the party's on. Movie, I'm living life wanna dani ni movie. I'm swagi na wanasema makuzi. Dogo wajana unajifanya mbuzi. Hauna unyama bado mwanafunzi. Umeanza kuchana lini juzi juzi. Sema mikicho sifati miluzi. I got a dream na saka michuzi.
Okay, she sound you a lot. I lot to get money, I lot to get charter. Can't you with the father, me son, no daughter. My mama, she sick, I need charge you kubona. My medical bills, ya na nipa homa, ni noma.
Make him go ya, kwanza go ya. Took a big time, you can stop my shit. Give me some of your money, I'm ready in this bitch. I can never hit your shit, my shit. Big guy and I'm tryna leave. Father, fanya pango new elite, then he keep it a case. That's the only time I think bigger, come on, make money, you don't make sense, little nigga. I'm that nigga, I'm that dog. I'm getting bigger, I'm going real. I've been cold the whole season. I should do my next song easing. My desert is my enemies alive. Rap shoe for no reason on me. Flow bass so baby under the seat my man. Gas kuna kuku wanna take a beef again. I ease my pain, rap style ain't never the same. High girl on my list, never the main. See the rain on my system, never the pain. I take a game so heavily, never the same. It's just on a realistic guitar, never the aim. See the family hating. Wait, your shit sound like bubblegum, chocolate, chewing gum, popcorn, going home all alone. I don't like rainbow, I don't like, I don't. My shit sound like two straight, double day, candy paint, let her hate, no debate, climate, eliminate, man, I be killing this
bitch. Lead to the show, BMW needed some dough. I'm started, I cannot stall, naga what does. Swiss champ, one in the most, gang troops, I make a move. Ooh, ooch, nye madogo, M coma, mna cheza na modu transformer. Me, I don't f*** with the rumors. I came with the squad with the shooters. We pull up, live with the show, keep made in the Doma. To compare ya muda, true life, new style. Pow, you die, like oh, don't touch this, your mother.
Ngoje tuwaze nakatiba now. Kona njaa pato shiba now. Menu imba nikwa das knowledge. Come to easy fucker call my diva now. Tanzania kwenye map now. Yule boy easy rap now. Rapper soko over on it. Kani wanza shove official kwenye grab now. Nadhani mwenipata now, you nadhani mwenipata now. Mimi ni rapper say nata now, mimi ni rapper say nata now. Ila nata make na kino. Tunenda jino kwa jino. Sasa fikile mzanzi madiba tushamwaga wino kwa hizi kwa hivi. You got to know na I'm busy na show sa even nilipo unipati bro. Young rich nigga, sana if I go. I hate this big keep talking. Funga domo na kokine kuta I'm smoking. Funga domo na kokine kuta I'm smoking. Funga domo na kokine kuta I'm smoking. Yeah, you know I feels. Mimi nataka wanna keep it real. Nasi paga deals, nasi up meals. I'm growing, got a time and I pay bills. Ha, mino yule boy mkali yo. Kwenye wo juu una barrio. Mina shino studios kwa barrio. Kada fiku mutama mbae yo. Ha, ha, ha.